Katina kanyumyo bugambo bwange kuba bwensirika abangi mugamba nti byennyumya nyumya byo byambula dda. Saba mukalire embuto ewammwe kuba njiggyeyo kali lugambo yesomesa sebaamawanga gonna. Ebyange byennyumya sikwekakweka bwe mba nasazeewo okubyatula anti ensowere kwagala yeekugwa kukuwa. Bwe mba nkulabula nnyabo tonyiiga ebyange byennyumya nzimba ggwanga anaaba n'ekibuuzo yabuuza asobole okumatira. Abawala abato nsabye mutuule kuba olwaleero nabajjiridde anti mbalabibwa ebikyamu mwenna. Ne bw'oba emyaka wagizisatta egy'okufumbirwa nsabye oterere kubanga byennyumya era naawe mw'oli. Eky'okufumbirwa kyekinnuma nze kuba n'abawala abali ku luggya sirimba kimbugujja siterera. Ekiganya abawala abali ku luggya okufumbirwa omuze nnakuzudde dda obulayuka nnyabo omusukiridde. Omuwala omuto wa myaka mwenda abasajja baalina aweza mukaaga so ng'ali mu bakadde gy'asuleeka. Abazadde munenye ku baana bammwe tufa tuggwawo nze mbalabudde kubanga ensi eno yakyukakyuka. Omulenzi omuto bw'awulira ebyalowooza okuwasa oyo nnabigadde naye abisazaamu nga bimbabazi omuwala ng'akoojya. Kuba n'abeekolera mirimu gyammwe nammwe nnyabo kino kisukiridde. Bw'oba wasazeewo ofuna omusajja siraba nsonga ky'omugattisa ate kulwanga ekyannemya kwe kubavaako. Manyi nze byennyumya nnabiraba dda natuuka ng'afuna mukazi wange ali mu bbaala yeekakutunda. Nga naye bw'omanyi muganda wange olulimi lw'abakyala lwawufu nnyo mbatenda magezi bali bakyanga. Balongo sente musoweredde ekibanja kye nnina nakyo nkitunze mbwa nti nfunye omukyala nnabbanja. Sirimba twaweza akaseera tuli ffenna enkoko n'amagi nze nnagulanga ennyama ze zaali nvaazafube. Naye wuliriza amagezi gaabwe okugattika abasajja baasobako okulumo nnabavaako nga mbategedde lwamuyina ati weeyibala. Lwamukaaga ndujjukidde nali mu bbaala nga tunywa mwenge wano nze nnamanya obutemu bwabwe. Omanye ebbaala yaliko akabanga ng'okuva ewaka ebigere mwenda ng'akusaawa bbiru abanyi batuula. Bw'olwo nnamuleka wako olwonjolekedde kuba yaŋŋamba nzije mu bwangu okusanga abanywi mbawoyewoye. So nga yali pulaani y'oli nnabbanja ng'alina omusajja gwe yalaganya amusanga ewaka nga bwongedde. Nesajja obudde lyabukwata kuba nnabbanja ti yajja mangu nze nnamunulayo ewaka mu bwangu. Nange saji manyanti nende mwali kuba mbutufu nali mbwangu na inga ziwa woka yumba kapenga dole kera Maraduka mkuwa tijamu ganya we wawe visunguzo ya binkwa sana yawe ya mtuwala sate gira Na ulira marobo zinga kafuma okumpine kuwa wetita te uyo yanga bati mko wange abakazi Wera bite kebe sumuzo pia binkwa sana ya weri ya mutwara sate gira Kwa nunga teke zanti woboko yitadi gende kanzi na kusanga yo Kanange nesa mteno ronjole kete jokesa wanga ziri mukaga Nga kwenye tebi tanga muenda Kwenna duke wakoro mboko te ingana yobo manji omotami kusesa cha mwenyumbari ulite Mwatuwe chijo manyolo lugero lwa fena ngolwa kula osa tegele sajari atomeranze nindalira Napanja mbala jiasuleyo ya marayo satuko kuteka ngolo nze siba biange kumupira Mbutufu ya ndako kutembuwa kwekwa basa java notu katefena kuchanga nabachiku wesi koko Kuobono nyabiabu kaka wera bite balongo lumanyanti pita mwari ngolo nechiziko sichachireta nimbye Kivanda kula baganda bange abachari abatomba buliritu omukazi owabangi mumwe walenga Ate nno n'abachala temunyiga wano sibavumyemba buliritu wezi mbuleke siri mujali Nze byonna bivaako nabikomya dda bwe nafuna omukyala nga tuteesa tutudde na mukyala wange munjiu Ate oba nasalawo nneekuuma dda tuteesa na mukyala wange yekka okwekabangula nze nakugaana Omukazi era bwogeza ku nsomooze nkuwabira mu kakiiko nga katuula omusango gw'osibwa gwa myaka mwenda Abasajja mumponye obudde buganye naye lwendidde bitubugaane ab'emikwano nga ndeese ebirala